essanyu nkimanyi kyabula yakwagala naye ate nange olina okunjuna onjagaleko kunokwenyumya
Era nange bwe nkyo nze nsaanira kale okuba omuntu